Tijo tamani halaji malifu. Toyo stijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Salimu jorato kogi jande gafandu hala Mamadou Samsi jom nyali sakrabe hedibe. Minisma yetti le kankidal tawe totali nokku olarmi derno be do ngotike yiddugol sariya 2690 conseil sécurité ONU. Yalla jogade no fewri kabarun jam yite kany almusadaji EDMSA men julabe golliddi be ben ibi temere jetti warde nay ben kany won ko kado an yabba man wonande ministre kuna indiam den dina ko be yimbe finata wana gundi e totondral hakillaaji yalla itude jetti kabarun maccu ka ko yo ele kawrtal talatare hande bamako do dingun seme ko wardi amen han ben nande kikri talatare 23 October 2023 bismillah sakrabe Minisma minisma yatti le kanki dalla taltare hande humpiti dun woni kay ben kayado hala gube cinibe talkurundu minisma minisma kany larme mali gundini odo kabaro ka don no fama be mimsiti ko gollo o wadaka fey le sariya kalifa guita won ko enake do fostango Ousmane Niall Boule
Minisma yopi fa labe region kidal handen tiagal ko golle mudun handilli ton yogabe yuri ton avion yogabe du njari e leedi wonno ko gollobe oni be kolite do helle mu ben Facebook minisma dilli le inde d'accord de wotrende hedino le o region tiagal ko dilli te salit agel hok e anefisa erngaaji seda farde dun kejaado hala cadre stratégique permanent Mohamed El Mahmoud Ramadan hollitino do helle mu ben Facebook wiide tiagal barkan chapantati e go leur octobre du minis ma do harngi kake mudon dillude kidal tagal han galurende an woni do wi CSP PSP le communiquer goto soldats e Mali kolti metti mo ben dillugol minisma le d'accord de kidal e wi mabbe de d'accord du wartirake e juude mabbe hono be dewrino do mudon e wi de minisma wartiran d'accord de e juude mabbe gol dillugol ila yonay gol minisma wondi e wadde ana wawi wadde tidalaji sanne bangal denagu le region kidal lo won ko be beedi wi de le de windande
mbe bien yimbe terusen fewbe mbe ngombe le ngurnuku takal lut cercle ki dal hutan wiide mbien itama e jatti holti dun communiquer woni fama be dum wadi kenyal atnere mbien le ima draji di ngadi le nokku den no fama holti wiide jambarande mbien natino watande hakilo kabar mudu sakama tuta klay mudu kabar bangal bem Facebook ak Twitter mbien bangal jallis non wi nok goto utama ben bamako do ben dum wadi wonande president transition o itti jodi mudu ben ko utama tatare handi tamatore go le commune joberde ben bamako e ministre ko ni do cellal den no kabar mudun lato ben bangal jabadi telaji gurude e jogola ben heditingul idjam fande le kawdi andon wiide mbien kambe gulidobe energie be gonnobe temede jetti hande mbien buytike fa nay den no kabar mudun kenya won ko ustami salel be gor fonke no kaban Ousmane Niall Boule
de golide cubade hun dokkoje ndiyam yite e dem ko jokkinta darata ko du won ko ministre commune do courantaji o ko holdi wiide didombe dokkan fuel didombe du gasoil bintu camara tindini wiide be daronto haybude fuel management fa gasa dun latta sababu no be korita pati hunde funyak e fuel kanye e gasoil ko hokkobe njottinta le centrale electrique ngaji ngodi le leedi men di ministre o hokki ta iral wiide ima daraji ngatte hedde e dem kanye e lam o fa waddobe be jobe no haniri bintu camara e golidi be teddina haddi jidi bamidi e wi directeur general EDMSA dabreji kesi piyama yalla gollirde de ana gollira do no moddiri ko beedi wiide fuel management golita wiide gollirte dun be daronto yalla ana laatiro no yidira fajotade do almusadaji mudon jula petrol subabe kanye en du bami adi wiide juttinan adi mo bami o kanon e be darta e kanan ko be leedi meden di joba nyamandeji mabbe darono du yalla holar ana wada hakkunde mabbe e gollidi be mabbe hono fabirtobe jawdi kanye e bank ngaji
jabar ne ka hulti wiide ko yidi tan ben courant be darto don e don nenno buytugol julabe be ko nen mudun denno be milesu dum yo kabaru mu no hulti jogabe denno be fufal don ko hanni kanko mamman baba kunta kay da fastango ben alisisse
cette nouvelle m'a beaucoup
ka halaka juhi kam sanni sabi nokkuto yimbe temede jeddom golle mudum heba e bunnude berne yinko seeda sube do mudum fa wada dum tan an wawi hebande jogoral tiddala ona edu wembini me minen ka sanne bajangarado mim lamu segu gommi de miloji an ka do en huune mujjune ko nardami kana ko be amen be tan woni be cubo yimbelle kala hali em gado be golle o fa gasa ta igol qur'an gol timata ngol yusabi margal bongal ngongal leydi am to tanno so kanko hore o andi tiddala o to woni wam anniyaji di o bami bangal mudum min ka mi de wondi makko e dani mi de yetta mo sanne do lehim minen ka ya mi de landini faaba di sanne ministre o e golle mudum
madame la ministre inshallah
kartal mbien hakunde dinankobe kandu yimbe finata wadi beta ko mben bamako do denno landi dum won projet ko mi do habbo maccuka ko leedi mali denno wi ardibe be galdo kartal to tondira hakilaji so mben lato sababu be jawa hono fufu mben jogade o do kabar o leedi mendi mafun kita tawan tun ken ko hebani do fosan Ousmane Niall Boul e Alcissé
an jukkude tabade maccuda ko do tawangal yo hunde wembunde himbe madde hewbe fa o tidal hebene jogala humenibe habude e golle mudun jodde ke batu e ardibe dinaji fa yottade finatawaji hono hebenirte jogala Ibrahim Cissé woni jubbino golleji projet kumeni da habgol e maccuda ko le oite mali
ceko on bi njidi humune mudune nafomen fu yalta e oro batu yalla golleji bondi ngatteedi fewde e dina alislamako o nadu chrétien fa yotto e finatawaji amen di an ngotta talkuru garuru heben don mide yidi dum lato sababu timinde na do ni fude basiji hakuna yimbe
social mamadou kone woni ministre kuminido dinaji ko darti e hawrbe henbe kullita kabaruji lubbi yala jalle ni din ana bayilita hakillaji mubben
o mali leede amengi sabi dido bonandaji yimbe le hewbe woni igube ude jonde mu em ono woni jom hala en le nukule amende ono han wadde ko bawdon fu yalla halaji modon di ana lato sababu timinde dum
hawrbe hen yurbe le sahangal kany e lewdu leydi meden di kany do bamako do anandarte kanan ko be leydi meden di botta sariya yalla maccuda ko anasel tabede
hande yambina li arnor ndu fufu mbien no nyoloma hertanango ngalluje denno fanda mudun no ni tutundira klaji jogola ben ngalluje meden de li mali yimbe le hobe hulti wide tama ndu ben ngalluje me wurrini en baw jati jogorode hono ngalluje denno diga bawu bangal yambere do nyoloma 23 octobre hande kanko fadi talfi mayga ko ben kado fastango Ousmane Niall Boul e Alcissé
le ngalluje kay sigu e sigaso mi lande ge himbe de nokuje heewruna hakkile mu ben do ngalluje de yogabe mabbe koltiwide nokuje mu ben de anakaani laataade ngalluje yogabe du kolti metti mu ben e tunugolde ngalluje
kay al statut
din kay ana wawi hokkere darne ngallure mawnde sigu yo ngallure mawnde jaati sabi huune fu ko iya fa nokku laato ngallure ana hebe don min ka mi de mili sigu yo nokku mo dejere woni mudum kasin din do e laabal sigaso yo ngallu mawnde karnde sanne bangal kebal
kono mikema le capital malingal goddon woni ko tayikita e wi himbe bamako yogabe ngallunde hana latade ngallu sini a jewi no wori handen ni rafi kulle yogaje
bamako ne repon pa
bamako ka wawa jetira de fi hakkunde ngalluje mawde sabi ngallunde ana tunni fa jabbiti laawi wala foere wala bamako ka yam hono gelle burusude wurdini bamako ana ciagal sanne sa fundi do ngalluje kiddide le adnaandu
par rapport a d'autre capital
e wi himbe mali yogabe ngalluje mali de ana tunni sanne e wi mabbe ana wadda tidallaji sanne e ngalluje de ko be beedi wide tawene andibe kabar hawalu kolti wide kamari gallure tunni tan wana dun hatta dun latade ngallu Adraman Sanogo andino kabar hawalu
le statut de ville
ngallure wawa hokkede darne mudum nadu tete dum sabi himbe mudum ana heewi nadu sabi ana tunni so non dum wurdino ka ngalluje kewde le adnarndu atawam yari ciagal kamindu jatirtaake hono ngeen
perdre leur statut de ville
leydi malende ngallu ana jate e ngallu sini fandi fu himbe ujunaaji njoyon ana joodi ley mudon don holiti wide Dirisa Koulibaly conseiller technique ministère humaninde ngalluje
on assiste à un étalement aujourd'hui
ngalluje de njani mudum ana wondi beedaade nyande fu hande won projet goto mo golle mudum wondi wadeede fa nabira yeso ngallure bamako ne jango mede domi projet ngaji goddi ngaroji yirwinde kanyundu gelle godde yela malinkobe da mudum ana heba hunceede yaadi yeso fa yirwere kasin dinande ana hebe ile ngalluje amende
le yambingul o nyalom adna kejana do ngalluje horebe gollirde iba urbanisme ana darta e jamarende tinno latade leedi yankobe
sakra don da kerta ne kabaru jonde mi son taw sa ben na sa to fuf mi tadi yotiru su su tamani e do ben application mudun an na tete na tawe dum don na bangal play store do sa di yotere meden magazine